abakulu namwe abatuzaala mwena abakulu namwe abatuzaala kakati kyekiseera ekyokulowooza ennyo kinaddala abazadde abalimbyala ewalako abalina abaana abakulu ababa abasoma musanje mwekuume ennyo n'abaana ba leero ati we bituusa wano beeyisa engeri etejja tufaanana ng'ono nange gwe ndifa ndojja kulololo kulira okulimbalimba Limba. Oli omwana yazaalwa mukyala ewalako nafuna omukisa okusoma essomero omayali ebibiina ne biggwako ate nno ne bayiyamu bwe kufuna essomero mu kibuga yeeyongereko n'abakulu ne beewaayo yazingula emigugu abeeyo mu kyalo gye yali agende ku misoma kwase bakadde be bambi bawulirira omulenzi oli kyokka ng'abakongoza bigere katonda n'ebizimu byonna n'ebiza okusibwa okuwerekera omusomi kyokka bambi byonna byayita ku mutwe omwana ng'ayiyanabibye olololo owulira okulimbalimba okulira okulimbalimba oli omwana ettamu yasomesooka yookubiri olwo nakola nabibye bwe yalaba ettamu etuse weefundiikirirwa omutwe gwe nagufumba buto tinafuna lipoota ez'amasomero alimbe mekasitampu n'akakoona kuli n'asooka agiwomya n'omusimbi gw'abanja mazima nga bitiisa n'asooka bwe yatuuka mbakulu liira bwabirombojja n'abakulu ne bennyamira yatandika bw'ati ng'ate n'obweyennyamira ensimbi gye banaazijja teera obakulu ensimbi oba zinaavaawa kyokka nze omusomo ngubadde bubi mu by'okusoma byonna n'abirya bwenvu tewali kinkaluubirira wulira taata ebyava mu kusoma okakase lipoota bw'ebirombojja okubala mulungi era nalebya ne banne ku kikumi yafuna kyenda oyo jjoogo kinaana kye yakonnolamu nakyo nno tumusiima nnyo olungereza olwalusinza n'ennyinirwo nalwo nno tumusiima nnyo sayansi bwaneeyongera okusoma n'emitima ajja kusimboliza kwetugatta makisimu byonna ebibuuzibbwa ekibiina nakyetikka wamma abakulu nabo ne babuvumirira omwana okusoma n'asinga ne batamanya nti n'omwana yakulunze mutwe yenno ng'ayagala ayitemu olololo owulira okulimbalimba owulira okulimbalimba by'omulusoma olujja tajja nga tabirese empale empanvu ennungi ng'ekoma ku bunywa engatte z'akanana sukuulu fiizi emitwalo ena gy'aleeta nakyo nno twagala buliwo ez'ebitabo mutwalo gwagira leeta nazo nno twagala buliwo okitimane mutwalo guwadawadako naye ekituufu zandisinzeewo okatta zonna naziri nti z'abanja mazima emitwalo gyawera mwenda olololo owulira okulimbalimba owulira okulimbalimba kitaawe bambi yatandika okutunda ebibye omwana ogenda okusoma yalina ente ezenyezo n'azitunda lumu neyeggwako ezo n'azitwaliramu yalina akagaali nako kaalugenderamu n'emmwanyi yatundira ku miti yalina obukoko bwonna n'abusanyaawo ensimbi ziryoka eziwere ng'olwo omwana enkwawa kuubiranda kumu yesu ng'omudidi ogujja yakikola bw'ati emirundi gyaweraawerako kutuusa lwe baamuggukamu kyokka ba bambi ng'abazadde gy'abakubye n'omunnyo bwe babaasa bamusabe wenkubira omulanga eri abazadde ba leero obutaddamu kususuuta abaana ba leero bafuuse ensolo obusolo n'ebyenfuna nti babivudde buto namu abaana beeyisa engeri etejja kufaanana ne gwennyimbye musaana munjukire nga mwefiiriza ebijja ate ng'oyagala obuuke oba olidde kigwe kwefiiriza muula bye byange bye mbabuulidde wololoolo okulira okulimbalimba okulira okulimbalimba